Yes, I am.
Ndiyo mimi na mimi.
I've seen nothing good in this world and peace.
Nimeona
love,
kuna kilicho chema kama amani na upendo duniani.
They are common terminologies but yet not exist.
Ni maneno yanayojulikana sana pasipo kuishi.
Now I say respect one another as you respect yourself, for that is to preserve peace and love.
Kwa hiyo waheshimu wengine kama unavyojiheshimu mwenyewe, maana heshima utunza amani na upendo.
I man say to share partiality is not good, because for a piece of bread a man will transgress. Now I say big respect, you know?
Heshima kubwa.
I say big respect, you know?
I'm gonna
say big respect and bless up yourself. Tuishi kwa pamoja na kupenda na milele. Ailele, ailele, ina monza ya nae. Yes, I am. Amisa milele. Inadisia aiwa. Tuishi kwa pamoja na kupenda na milele. Tusipende kutengana. Yeah. Tazama ilivyo vyema.
Sema, 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 sema.
Na kupendeza ndugu wakae kwa pamoja, kwa umoja. Leta ilo gita langu nipege kwa furaha nikiimba tururududu.
Nikiimba tururududu, wewe ndiyo nguzo ya nuru. Nikikosa nisamee na wala sitokudhuru.
Hey, milele, la 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 la. Tuishi kwa pamoja na kupenda na milele. Ailele, ailele, ina monza ya nae. Yes, I am. Amisa milele. Inadisia aiwa. Tuishi kwa pamoja na kupenda na milele. Tusipende kutengana. Yeah.
Hello people, mambo people. Karibu kwenye show ni na vitu nataka sema. Yes, yes, napenda unavyocheka na mimi nacheka. Kiukole imependeza. Zulu wako umekubeba kwa mkono na tena. Upele moja namba. Wewe ndio unanifanya ninatamba kwa moja namba. Menibamba menipamba pamoja.
Rastafari. Milele. La 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 la. Tuishi kwa pamoja na kupenda na milele. Ailele, ailele, ina monza ya nae. Yes, I am. I miss milele.